har odu gabata kenya muktar jamalira adamat baran akabe jira humnoni giddu kana magalatti kesat ho paraka san jedaman muktar zambala ge sisu obulisi sahimera gamabran bulchinsu magala adama namoni sagaldu udubata galmo dawittu gabas
harregana masati lama folakat muktar jamal gazete sambiwe balan warra giddu kana magala adama kesatte ho paraka san jedamin redakabe jira obulisi adnan muhammad biwe muktar jib beyotu yadjiratta halane genye magalatti gafta jiru dandi guddicha magalatti nanno jamal magazin jedamutti warrukumni daratti gesse jira jede
inni ganama ni bahee otoo sagantaa waraabatti jiru reeffa ofii argee karaarratti deese ijoolleen naannoo sanii gurupii ta'anii eeganiini sagantaa waraabatti jiru bakka dhagaadhaan dhahan amma mataa isaas iddoo sadii buruqe hidhiin isaa baqaqee jira lukni illee miidhamee jira akka malee dugdis akka malee miidhamee jira homaan jedhu amma garuu bahee jira kutaa emergensii keessa ciisee wallaansa fudhataatti jira
akka adnaan jedhutti warri muktaarraan balaa geesse kun namni damacaalu ulee dhakaa fi meeshaa kanadda hin baanillee harkaa qabu jedhe yoo muktaarra balaan kun dhaqqabu humnirraa ittisa biyyaallee naannoo sana ture jechuun dubbate obboleessa
sagantaa otoo waraabatti jiru hin argite dhooftee meeshaa harkaa fudhattee rikardara isaa iphoonii isaa irraa fudhattee egasii duuba makalaakayaanis naannoo mataan jirtiyyu yoo gaazexeessaa waan ta'eef arganii jennaan irrumaa dheebisanii bakka. Nutti bilbilateen eegasiin dhufneen fuunee nuyirumaa baanaa baheetti bara.
Adnaan waan muktaar irra ga'e ibsu iddoo kana mormi mootummaan eegdota Jaar Mohaammed Aalem malleen kaasee waan jedhu wal qabate magaala Adaamaa keessatti namni ajjeefame waan turee fi sana qulqulleeffachuuf ba'ee jedhe amma hospitaalatti yaala isaaf malu argataa jira jechaan dubbate. Jiraattonni magaalaa Adaamaa jidduu kana magaalattii rakkoo keessa jirti jedhu jiraatan magaalaa Adaamaa maqaan isaanii akka dhaamuun feene takka waan kaleessaa fi har'a magaalattii keessatti deemaa jiru akkas jechaan ibsan.
Kaleessa gara ganamaa namoonni garee seerroo ta'an aggaammii xiinxalaa siyaasaa fi dariqqaroo inni jawaal irratti ture mormoota fi ganama kan ba'anii turani. Isaan karuma tasgabbii qabuun sagalee isaanii dhageessisaniiti gara manaatti deebi'u kan eegalani. Gareen biraa immoo karaa qindaa'een kallattii adda addaatiin miseensa Adaamaa kanaan gara naannoo sallaa kanarraanis seenanii gara boolee jedhamu kanaanis seenanii. Naannoo qubattoonni jiran kanaanis seenanii. Gareen kun sagaleen isaan dhageessisanis sagalee biraatii arrabsoo of keessaa qaba. Arrabsoo sabummaadhaan wal qabatu kana Oromoo arrabsuudhaan wal qabata. Sagalee mormii hamaa dhageessisanii kan darbe nama afaan dubbachaa deemu kamiyyuu yoo itti dhufa rukutu waraanu waan akkasii kana ture. Hojiin isaanii kun humna nageenyaatiinis dafee waan gidduu galamee miti. Poolisiin Oromiyaa humna qabuun yeroo isaa eeggatee hojii nageenya kabachiisuu irraa waan olii gadi deddeemaa ilaalaa turre. Kallattii biraatiin immoo raayyaan ittisa biyyaa daangaa seensa magaalaa Adaamaa hundarrattuu akka uummanni immoo gara siyaasni seenne dhoowwaati kan ture. Miidhaa kan geessise immoo harka duwwaa miti jarri kun sibiil meeshaa waraanaa qabu. Waan akka gajara maal kanaan dabalata. Meeshaa xixiqqaa waan akka shubbisii kana baay'een isaanii qabu.
Adaamaa naannoo Duwwaa Afur, Xiqur Abbaay, Firaankoo, Boolee fi naannoo qubattoonni haaraa qubatanii jiran irratti warri gurmaa'ee dhufee balaa geesse kun balaa dhaqqabsiisanii jiru jiraatan kun.
Baay'een isaanii warra fuula beeknu amma akkasumatti magaaluma keessa gaafa jiraatu isa jiraata maal hojjataa waan jedhu guutuu piroofaayilii isaa beekus baannu warri fuula isaanii beeknu jiru keessa taphatamaadhuma. Kuni nageenyaa gidduu dhaabbachuudha. Qilleensarra dhukaasudha. Amma fakkeenyaaf naannoo Abiraataayiliitti gamoo adda addaa irraa akkas gadi ilaallaa jarri guyyummaa diidhaan wal reebu. Humni nageenyaa immoo qilleensarra dhukaasa. Isaan dhukaasa san akka gammachuutti waan fayyadamanis itti fakkaatan dhagaan jiru. Humni nageenyaa gadi qabee dhukaasunis waan addaa ajajaa barbaada. Isaan jarri akka wanti kun qabban jedhanii dhukaasu jarri garuu nagaan dhukaasichumattuu waan bashannanaa wal lolaafaa fakkaatu. Har'a uumaan jiru xiqqoo qilleensi har'a jiru gaariidha. Iddoon manneen daldalaa tokkos banamaniiru. Sochiin tokko tokkos tajaajilli geejjibaa kun akka duraas ta'uu baatu wanni muraasni jira. Warri caasaa nageenyaa ispeeshaalii warri poolisii Oromiyaa ta'an immoo olii gadi paatrooliidhaan lafoota olii gadi deddeemanii waan tokko tokko sochii gochaa jiru. Namoonni immoo akka silasiin jedhe sun garee xixiqqaadhaan dhaabbatan akkasuma biraanoo dabartu yookuu wanti jedhan argitu waanuma isaan godhanii fi haasaa jirantu sirriitarraan gadhaa xixiqqoo har'a wayya.
Haa ta'u malee har'a warri gurmaa'ee magaalattii keessatti jiraatota miidhaa jiru kun har'as namoota lamarraan magaalaa Adaamaa keessatti miidhaa irraan geessaniiru jedhan jiraatan kun. Taa'ee Adaamaatti gidduu kana ta'aa jiru itti gaafatamtuu waajjira koominikeeshinii magaalaa Adaamaa Addaraa Udaa Huseen gaafannee turre. balagiddu kanatin adama ke satti ammi sagale je famu mani midagal te sabbi wero dakkabe akaku bakaman le dubatan
akoli gala libu na mota akamagala kinet derbe anga guya haratich kanadaba sane na mota sagalla irasaddeti dubarti tokola libu na matorba guya kale sati nammi lamamno gafa dubsai guya gel qaba samida kana akoli gala libu na masagali kan derbe tawfi namoni torbatani tok kanfan madani hospitala adama kesach yali argacha kan jiran tawusati ga sabio e lugada wan kan dage ne tinin ture kanas qama kanas ya qama emi masani be kame qama ijarane qama ganfa da sotu nanno kita magala bole danda goro kesach ga kan ga sa kan rat qamo lin kun ichi agami kan ichi agaman ya chafa nagenya chi ummata kenyalan namni kun kero amma hospitala risaran general adama kesach yani kan argacha jiru fi kero amma hala gari da kan jiru tawusati kanamale chafa nagenya kenya ummata wajin go lukin do mudan magalachi gudmango tisabbe sudaf yali jiru yali gari tawusati fi magalachi tisabbe kesach tawusati
adrauda war balada ka se jelaman kana kanne ga kabchi to tamotuma to anno jelo ichera ajede ga fadden ture
ሁን ነገኛ ከኔ ለካን ሙጣፋ ነገኛ መጋላከኛ ጣሞሌ ቅንደሚና ወጆደቱ ቀበሊን ታውዳን ጋፍ መቡራ ወንት ኩንጀል ቀበራ ካፌ ከኛ ሰቃመነ መወርሻ ዋርዲያ ከንታይ ከኔ ዳላ ኢልማ ኦሮሞ ትረት ሽዋን ከንታውቲ አጠጣማን ሰረጀለ ኦልሽ ኦልፎኔ ከንጀል ታውሳቲ ከነመለስ ቃሞሌ አዳዳ ዲፈ ኢዳረመኒ ዲፈ ገምቶመኒ ሶቺ መጋላከኛ ጄቁዳ ገማአመንቲ ገማ ድሬሲያ ሰደመዋን ብራጎቹዳ ከዲ ፋንቲ ተድልባ ፈጭዳ ሳንወተ ውጭ ፈታ ትረንከና አዳን ጫለሙዳን ቁምቁሌ ሱዳን ሸሰቴ ሰደሙዳን ወአንኖ ፈራጃን ቃሞሌን ግረኒሲ እቹን ሸከመኒ እቹዳ ፈንራት ቁምቁሌ ፈማ ግረኒ ሳውፋት
አድራውዳን ነገኝ መጋላ ዳማፎ የራ ግረኒሲ ጅራቱን መጋለት ይገሩ አማ ሱዳ ቀምና እቹን ድበቱ ጋባ ፈገለኒ ሪካ ከልሙዳይት ናይሮቢ